deadhousenamia.com.
Hey, Olaga, you killing them, son.
Ndine wanchimba again, again and again. Nifunane zivelelo, why is this the omenya? Nifunane zivelelo, why mochikwati kupayana? Naisa chikwati nchikondi, nanga wae kumenyana. Naisa chikwati nchikondi, mufanike kukambishana. Nifunane zivelelo, why is this the omenya? Nifunane zivelelo, why mochikwati kupayana? Naisa chikwati nchikondi, nanga wae kumenyana. Naisa chikwati nchikondi, mufanike kukambishana.
Chikwati poya mbateresha, chifukwa muna kaze nzo kupunzira. Koma mweo mweni mbikira, paka muna kazi mwamutola. Kuti mumusunge chakanga, apa manje mumumenya. Koma muna kazi yumukapaya, muzive kuti ni wakujere. Ngati mushusha ololomba, mweo pano munga mangiwe. Chifukolo poma yulesha, muna kazi wako kumusaveja.
Nifunane zivelelo, why is this the omenya? Nifunane zivelelo, why mochikwati kupayana? Naisa chikwati nchikondi, nanga wae kumenyana. Naisa chikwati nchikondi, mufanike kukambishana. Nifunane zivelelo, why is this the omenya? Nifunane zivelelo, why mochikwati kupayana? Naisa chikwati nchikondi, nanga wae kumenyana. Naisa chikwati nchikondi, mufanika kukambishana.
Muna kazi daily kudandaula, nzaka fela mumanja neo. Muna lume uju nchigavenga, neo daily kunimenya. Kuma makolo benzo la vila, kuti nipunzire nikalimwana. Apa mauni ya kumbuka, chifuka neo na chujuka. Kale neo nizo nyoza, zapola wakale sawawa. Kumalelo na biliva, kwa mkota galo sagandila pachapi.
Nifunane zivelelo, why is this the omenya? Nifunane zivelelo, why mochikwati kupayana? Naisa chikwati nchikondi, nanga wae kumenyana. Naisa chikwati nchikondi, mufanike kukambishana. Nifunane zivelelo, why is this the omenya? Nifunane zivelelo, why mochikwati kupayana? Naisa chikwati nchikondi, nanga wae kumenyana. Naisa chikwati nchikondi, mufanika kukambishana.
Deadhousenamia.com.